ZWAP.com.
I think I'm calare. I even am mambo marita. I think I'm calare. I even am mambo marita. Ziva my biggie by T2. I even am mambo marita. Suku yambuzi vibolo godo. I even am mambo marita. Kuchoka mukrabu ni fokuroko. I even am mambo marita. Tia mereki na machipisi. Yaluwa na bongo marita. Jipazua, proud of the family. Marita angala beta TV, if you pay, it shows. Zama relation is jipusafuna marita ni touch and go. She doesn't decay, abantu waka kamba ati niva uivo. Mwana omera, mwana wama, tulelo wataya mwambo. Bazari nayo ikangena abale nishi weekend ni party. Maza kupaisa amuna avene mwana iwe uzikate. Akula na mpona mitu zaka baba kuno apeza mkate. Festi ye kusikulu wa iwa na mau ya maina date. Makolo kumuzi kuzi wangalile. Tekanya ni mkalalo mwalile. Uzagalila ugangala mwana wa masie. Makolo wako wako take nyume. Afika mkalale. Aiva la mwambo marita. Afika mkalale. Aiva la mwambo marita. Ziva mabigi by T2. Aiva la mwambo marita. Supu ya mbuzi vibolo godo. Aiva la mwambo marita. Kuchoka mukrabu ni fokuroko. Aiva la mwambo marita. Tia mereki na machipisi. Yaluwa na bongo marita.
Kulibwa. Aiva la mwapuri gauri. Aziwa ma how do you do. One pini two. She keep it low hit. Every weekend Friday bam kiri kiti. Ale wotamba nyawu mkalare. Aziwa neti firigisi. Kanungani yacha. Mitu ziwili za ngombe mfiriji. Kusene ukacha. Morning after ndiye mapirisi. Sugar mumuka kachipumu. 1 liter coca cola could you. Marita why you're losing it. Gala ko stable buju. Ya muso goneza birimu. Okira fishi mufoilo.
Makolo kumuzi kuzi wangalile. Teganya ni mkalalo mwalile. Uzagalila ugangala mwana wa masie. Makolo wako wako da kenyume. Afika mkale. Aivara mkale.